kiss to kiss, baby.
Valentine, you're my Valentine.
Moyo wake wa thamani, amenipa bure. Mtoto shepu kaitupa kule sio wa zamani. Efu mbili mule mule, kadogo kadogo utasema kapo shule. Ana tumbo flat, kajaliwa hips. Kila picha cheko, naziona lips. Hapendagi pombe, nikeki na chips. Sio wakidimbwi wala simuoni tips. Moyo na mfungulia, yeah. Akae malikia mwenye sura di tabia, yeah. Kanilasha achani si kama kapaka wanja, anawaka bila takujipamba. Ana uzungu chembe chembe za Mwanza. Tatoa mali kwa msema sanja.
Valentine, my Valentine. Valentine, you're my Valentine. Valentine, my Valentine.
Special for you, baby. I love you.